TMTmusicmedia.com.
Mungu amefanya tena kati ya walokumbukwa na mimi, amenikumbuka tena.
Ona machozi yamekaushwa yote, vijito vya furaha vyatiririka tena. Ona huzuni imeondoshwa yote, upepo wa amani umevumishwa tena. Wambieni wale walionicheka, Mungu wangu ananipigania, halali wala kusinzia, yuko hai milele. Wambieni wale walioniwinda, Mungu wangu ananipigania, halali wala kusinzia, yuko hai.
TMTmusicmedia.com.